Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare noga e lewru septembre sapo jeddi yamde jabbiri maslima chapan enay e joindeer maison de la presse bamako jottino no do kabaruji di yumaro e galo kanko no derte do dum woni fili dambal won to bukki jamde to yaat suka be jokkolbe sappo en jettom jangobe jande do dowre kanye kabol taw e juude mule de heere nokku no derte badla bu so lanbe jabi kikide hande mawludu yambinte leleedi meddi jamandan wonde wadde imadraaji tatti yi fuddo e tayre fu roobel so moy tobe de lumoyde kayen bi cogu kudde an tiibi sanne fiugol bolon wattu juno kafa haali hon leedele e balo haani fiide e mudu bamde 2025 kanye yottal hitane 2027 so lanbe jabi di wono sembe kabaduji dum en jogi non do kikide hande bi bismillah mo rodo e helade kolitiwi de jande fuddi do wonno ko noddata faculté des sciences techniques le leedi me dindi li nokay go lewru septembre jabbi nondu le on do wotto fusukabe jokkolbe jangobe jande do do wure tawawraama ton kaborde nonbe kolitiri wiide fedde ayamde kolitiri yobe yimbeel sappo e jettom wotto jonobe fuube nabama suudu kasomo do bomako do Ousmane Ali Boudi
yi basiji le tud université ngaji anapawi do kabaru darnde don holitiwide Bernard Sojo doyen faculté des sciences et techniques o beydi wide dabereji piyam fa diti dalaji kebene jogala
c'est d'abord la tune de kay
anam derefu no akame ereji tofon nyalade warande mi warame je dabereji yalla deje dan hebe l'école dow dowdi les promotions bac 2022 amir souri classe fu subata ken kazin nedde fu yido wadde wolle yaltane ci l'école dow dowdi warta sabe jande du heddoton ga jangam ciagaso jabi batisariaji
les règlements intérieurs de la faculté
walde sukabe l'école mali do woni ayam andini wide de ciade leje anangodi de fedde holti wide ko sabe bini dun yo sabe sukabe jangobe yo gabe les facultés ngaji di anajadu jangoyde jande militaire yakou dun lati sababu hebinde sembe rafinde nagu le université ngaji di Ali Askofare joko secrétaire général IAM
le jande ko yata dubi tati yogabe anay wada hen dubi jeegon yada dubi jeddi fandane jande ne timude yogabe sokabe jangobe likkol an wanatade police yogabe nato gendarme yogabe du an waawi natade mangal pade leedi hono mintede nan mudum taw an heddi ana janga ko he mudum fu so bam kadle lamu watti fu be waran le campus be wala jewa gitra mebbe yogabe dum an wadna hono marfe ka kadle lam nan mudum
gaddon ayam ana wullito e kanan ko be leedi meden di pia dabereji joingol d'accord de police en le université ngaji di
faadi do torraji wakkati fu ko watta leedi do cuudi jangnirde jande do to wuro leedi me en di sakke wajibu sina jukkoje wade fewde be do sukabe ngadobe di do gulleji non kanko no dirte seydul loi anda do kabaru jande o hollitiri wiide do faccitango Mamadou Samaseku
dum do wala fi guubo na wara dubi yogaji hande hono mum goda ma non kabordo kewdo dum nati e juude so gonga hale di do gulleji di jogtetake no haniri sabi sato yimbe le nangabe be fuf jogtete lebbi sede ma dum jogabe kay fay jonte sede puddi tan kasin bonondaji mabbe dano yalla di do torraji di na ngota ana hani tafun yimbe le beede ne fam so jangobe so janginobe kanyo fay ngado bonondaji be sabi soni jukkoji ngada ka badan be ngotata gulleji mabbe bondidi moji laton to di hewbe misal bangi goddun tata jungu fedde am kala ko ni kabaru kebal lartongal la sababu basi hakuna mabbe
ido kabaru ji fan ba hebe do be me ande to do page facebook e compte twitter si jottamani armo holliti wi nyalo mo hando be dujjiti kono bonando anido wadde fewde e mabbe non be kollitir widle o do communique be bi bonando aniki wadde fewde mabbe nokko no dirteedo don arachan be bihi idum le lamu tumbuto ido woddir gallure tumbuto de ko yata kilo ngai chapantati e joynon be kollitir wide wattu jonom be kala yon kabar kala kadra yimbel no foti keddili hen kanko ministre communido kabaru yimbel yottinobe kabaruji le leedi me indi kenyam wonno yeso journaliste en be o halde mabbe no be kani worudo wakande leedi jogitiida laaji Alhamdu Ag Ilian o wi hibedo journaliste ngabe an kani wattude yeso hunde furbingu leedi kan kaku mudon lobbo kani ardinde don o hollitir wiide le on do wattu furdo mititede wiide kambe dum woni yimbe le journaliste ambe be bi hi anniyajan kani wade do hen nyaloma hando yalla be golla golleji mabbe no kaniri Ousmane Ali Boudi
nantingol kabaru do leedi yankaku ko fawi do tidalaji leedi ndi o sardi woni mo ministere kumuninde hala yidi bamude fatabe le nantingol kabaruji alhamdu ag ilien ministere kumunido hala e ande kese
le development
kontinugol leedi yarra yeso ane wawi wadede do kabaruji yettedi to journaliste en ku fabato mangal pade leedi nin fedde gollejum en ne wodire bangi bibbe leedi fe damudun sabu kabaruji fuko yihollitita hannen le leedi malnin ko he majji wana gongano
kano horejo zone de la presse hol tivide yoppingol nantingol kabaruji kanya yidde leydi modon don berugol fu wala do majjun banjugo dante
wala sabe babali wonko natto sabe so journaliste en ko heewi hula winnude kulleji yogaji ma hula halde kulleji yogaji gaddebe an han fiede yalla kulleji fuk be kalta an natto sabe waddude diyan e dejere famuntine jamaren fu e damudun de kulleji ko nafata en
pelle nantinobe kabaruji kanya en dukkolite mettim ben do kabaru fondugol nantinobe kabaruji kanya en noddirtebe video man en do bembe andede
so jamma hande be kolitir sulado jebinde mawludu hani yambinete leleedi meden di fu e mangal mudo hono dum wowiri hitande furno lumoyde an ke pep jamaade gondube landinade odo jamma le on do wotto fu kambe jobbe sobe cioda de do kudde kambe bihi cioggu mudar ngabbi sanne dum memata ko Mamadou Samaseku
to nokku lumo meddi kulle kecce hono tomati en pauvre e ko nande mudun anikewi malinko be hobe holti nambeltani kabar mudun kanon be ngoytike titalla cioggujji de
alhamdulillah
medde lalni wadde mawlud nema moyir fu me defan kulleji beddi hokka yimbe galle amen tiagal mudum yaha misidaaji me hediyo wajiji wattedin hande nyalane mawne no mi wardo somade ga kudat ana tiidi sanne o mawlud yo nyalane mawne me warme soodi ciofe ka e kulleji defetedi hande jammal
njeyobe yogabe kay hulti wiide codobe natanni koyde woppa kay hulti wiide dum fu tawede kebe mabbe kay na samti
kili an wala hikka foti rawnen min luko ciottammi min ge ciega ciottammi ne watti joni me heba cioggu fa wodi tanfa mawlud yottigen tan men ngi med welto sanne sabi kinen ko heew ana wara medde du o yide hono de nyalade mawde sabi cioggu ana wade
sabi yambere mawlud aslama hewbe kawrutana len kuuji di wajuji ngadete dum ko do kedde leedindi
fande keddote halde hala kabaru mawludu en biye dum wonde wadde wakkati de wayde de na go wonde matelle yoga e rezo ngaji di leedi meddi dum tedde fu yimbe wonbe tombe dum le sa halede ni kanyam fayatole wud leedi be bibe jambi nan dum ka ba wadde dum honno dum wo waddete dubi jabbinode kedde yimbe tumbut fayato koro kanyam nyoro mango ko cifido hen to faccitango sita sidibe
Je ne peux pas laisser tomber.
Mais wawa accidi wadde mawlud sapno fina taw amen won don. Mais wadan du'a uuji lenu mawlud kay julleji fa heewa. Honana tumutu woowi wadde nu mawlud no. Ni wawa tred no hikka sabe lafi dejerne. Men tammi teetro homo futtino wada o mawlud li ciudi hinno jande Qur'ana e waddi julleji e du'a uuji. Pati torra heewta jamaren. Mide tijji wadgon mawlud hikka le galle buru mojjie buru kawrtina jamaren nuku goto. Mawlud hikka honana ma woowa tred du'jabidi no. Ni gonga jaati lafi dejere ana mata tattiji leedi fu gaddu tawede fu men me fi dabireji honene jamaare reedinte nukku amen do feso tay lafi dejer ana mata men ke me wadan o mawlud mede du o honene dejer hebertede leedi fu e mangal mudu
singa nati jamana kono
wattu jone kala hono kabaru dum woni vacancy solado jabi dum timmalle didi lewru octobre dum den ecole du antete kambe suka warbe le vacancy ji le ngalluje de yoga mabbe kay fan wonti en nattude wattu jone sob natti hono kabaru wori sita sidibe
vacances timmi kaban sugabe hewbe wadde vacances futtiken virfitade keddambe fu natan surbaamu en ngal alal soni be sugabe l'école virfitiken du vacances hoti gelle mu en dudo yembere mawne sarabe mabbe udditan sakkiji mabbe yewa kulleedi be sodna le genni mawni ni bamako soni alfa be tiken gelle mabbe gedra mabbe hono misal haaba ka e fanta heppan honani irta gedra mu en wadde vacances le gelle mawde homo fu dogan warde hono bamako wodiri hudun ittuda bamako wadduda hudun gidama deb hokkima kawma ka e gogguma hudun sodima leni genni mawni di lamdi wonko nan ana hala tattiji fu le on watti goto be sugabe wadde vacances bamako kayndu futtu tan tingade hono fuku be nani kayku be yi le genni mawnini hore nokku jettu be naari misal park national ka e zoo foto nyama ndeji lobbi dibe nyami le galletu be tabaton le on watti ko hemabe jaati hala mu en fu welti ton kay kadule dibe bornoto wirifta ko be sugabe duude vacances hota sud bam en yo yembere mawne du mede du o Allah holli en bamego école
e bien lado holli en ma wuri wattu jone ngaran haldo hono kabaru figol ballon hitane 2025 be bihi leydi Maroc ndi solado jabi kanyum warta silminde derdo yambere non ka folitri wide bete handen dum hokkataake kassen dum won leydi Alanzeri ndi kanyi e leydi Nigeria fa yetto yo bene hitane 2027 dum be kali leydi kandi silminde derdo yambere mawde be bihi dum yaran le rumde Afrique ne leydi le keddude hirnange dum won nokko no detet Uganda Tanzania kanya fa jottuda Kenya dum wa hokkede Senegal kassen non be kolitri wide be bi so derdo pide ballon dal ngada dum fuddan bamde lewru juin fa yetto kany le lebbi out e ko nande mudum sakira wotto nangiri en juddo ngarte haddude bete hande mi joti on sanne hedade kabaru jame dido kabaru fan ba hebe do beme amme ande to dum woni so ngadi 3w.jotamani.org no yewi dum application mo sijotamani o do fande fe no ko nande do no do e ser yotre meden de an wodi wassalam
jonte kese martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darde do khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibi le numero fu ndento e odo nyaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na wala hore na wala cioduli oron bayi dun tutude jidan oron bayi matude wulare mawne kanyu e puye e cialdi modo
odo nyaw ana wawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaw no newiri
de nokuje fu to moto ton diyan
lele le arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
den teredu e arkillaji borne kaddeledu kuboode e caldi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tunda hudo juppo nyama modon kanyu e yonom
oron bay wujade nebe meji e caldi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo be mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmeene
wattu jone ngaran halde no kabar ko yimbe lo wobbe don katadanaade jammo ko fi en biyan dubbe do yimbe la tan wakkatiji balan fa weta kebata do ngol fi yitere mudum uddata kambe doktorambe be kolliti wiide yo nyaw watta dum wakkati dubbe bi hono sugulaji kanya fa yotto mijoji lato sababu mudum hono dum wori so neddo way wasidanaade tam kutiji anan mate e ko nayri bangal cellal jomu na Mamadou Samaseku
yimbe lehobe anda fi ko sendi rafidanaade italaaji hebde doingul bangal mudun keddana idrissa guru o dogotoro to yelimani lilamu kay
on peut définir l'insomnie
la fi hebde doidi yo torra modo sanne la fi hebde doidi so ni jokkin an wanata da torra modo ko he mudun fu tampere tangalda tadum sab watti fusida danton len jamman a tawan doidi matta jan so ni jokkin dido wanata da nyaw jati
soit elle transitoire ou elle chronique
itobe ledde balebe holutibe ne bawi hunjande hore o do nyaw o bangal ledde beedi wiide doingol hunde jogude nafore de hana fi yebede kala ko lati duubi bingel adama keddana tumandi jakite to ledde balebe
le nouveau ne
sukabe pamabe an handana ko yata deringaaji nogay nyolman goto sukot pamo duubi sappo be ana hasigine e wadde doidi ko yata deringaaji jene le nyolman hono mobe yobe duubi chafande joy yaade chafande jeegon be ana wadana ko yata deringaaji jeddi le nyolman yogabe du an wadanaade deringaaji jene duugay ana sabmi bini do nyabbilaaji yogaaji sabi podde yogay anton so neddo bamdun ana taja doidi
jamare hurnde to kajulu bankas bamako igawo dulay fi odo nyaw rafidengul holtibide tidala mawka cellal
sunugo balade lak
meme danta konno sabe nyaw ga mida tiji no sabe sugula tangalda tadum sun ali fami mi yar atti bamde sappo e gene jamde yade sappo e go jamde mi wawa anade kasine mi watti fu so gidina hoddi jamman mi immoto mi juula cagam tammi danton watti fu neddo milo mudun heewi an hadon doidi neddo so dantan wa sanne jaati hormo ana war nawde dum sabe wawa nyamde fe hara li on watti
kuteji odo nyaw o hana fi jebede no hultri docteur en hewbe docteur Mohamedou Koulibaly mo sesref bankas mimi hala kuteji yogaji
les conséquences sont vraiment dramatiques
kuteji lafitana ko ana satti sanne sabdum tamna caldi tomonte neddo fudanto no wodiri amma tan sultra jaade caldi mudun ganna do fuma danta kon a tawan watti fu caldi mun ana waati ko he mudu fu ana wadda ko nawoje fawertaade hone wasde hebde negi wondude debbo nanal mudun
aussi même sexuel bien sûr
kanon e wi gulirde cellal odo nyaw do ngol nawawi jati sawrede kaabe holti wiide dum yaata fi ciagal yamrore dotoro en kedana faande docteur Idrissa Gouro mo yelimane
le traitement
tafaaji mo ana wodi ko natto sabe neddo hebataano di podde nanan mun ana nodde somnifere ngana hana bamde de podde fey sonolani dogoto en nanan mudum dum ko yamiri dum sabe sa addun taw a yamiraka dum waawi waddude tortaaji yogaaji dum
la mauvaise tolérance
itobe ledde balebe na darra yimbe le chaabibe odo nyaw o nawtrade ledde balebe be beedi wiide dum kosam e nyumri nyamduuji mbawdi jaati sultinde hakilo